Ayi, n tɛ nɛgɛso fɛ, n bɛ moto de fɛ. Ayi, a tɛ muru fɛ, a bɛ daba de fɛ. Ayi, an tɛ dɛbɛ fɛ, an bɛ sɛsi de fɛ. Ayi, u tɛ lemurukumun fɛ, u bɛ lemuruba de fɛ.